Records.
She's beautiful. Me na penda unavyotembea. Mami like you. Pupoto lipo mi nitasogea. She's beautiful. Me na penda unavyotembea. A baby like
yeah. Nimetekwa kwenye pens nisha kuwa kama cheesy. Niliwatoka wengi ila kwako nisha freezy. Da, niko happy like a cheesy. Nikiwa nawe, na enjoy mpaka bus. Nitasema I'm sorry, endapo nitakosa. Nitapiga magoti mbali nami sije kwenda. Wangu kwako true love, moyo nisha kupa. Sije fanya nishi masha kama tupa tupa. I love my jano adu disemba. Neve kupende wana sema hey, too many wrong. Maneno fix fix wana sema nilimwata. Maneno wana die kwenye chupo menizika. How are you in my pants? Kisi gani wana nipa unavyo ni mezi. Nashindwa ata kueleza kiuno navyokata. Nashindwa pumzi kuhema ndani ya sita kwa sita. Kesi gani wono chenda.
She's beautiful. Mina penda unavyotembea. Mami like you. Pupoto lipo minitasogea. She's beautiful. Mina penda unavyongea. A baby love you. Pupoto lipo minitasogea.
Mina fanya kila kitu sababu ya yeye. Hata bisesa piga ile shibe yeye. Sina mwingine kwangu, yupo mwenyewe. Ni yeye yeye kila siku ananipa kiwewe. Wazazi wake ubongola yupo kama chotara. Anapendeza sana kimteki kama manga. Anavutia hata kama kiwa na asira. Kikutani na utatamani mpa maswagara.
Mwala kakupa mgongo, ukipita watu wanazimika. Unamwanya sopengo, moyo wangu kwako umepasuka. Smile kwa mtindo, ukilia kama unacheka. Dua langu somdondo, hata kwetu umekubalika.
She's beautiful,
she's beautiful.
Ninapenda
unavyotembea.
Pupoto lipo mi nitasogea.
She's beautiful.
Ninapenda unavyoongea.
Baby I love you.
Pupoto lipo mi nitasogea.
Some of the best.